ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo wa re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa sete wa bone sokola bo rato bo okay re ke thome beat sha njwaka ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo wa re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa sete wa bone sokola bo rato bo pile ke bone ba ipotse re ka palwa ke khone. Niggas ba move maratha ba tripa ba switchana kongwe ke bethisa moya ke tlwele no slider ka achiever dilo tse dingwe di shapo sablele in person di shapo da dressa ka pina fesa di fietsa ka street no jiga jiga ntwana ka saka kethelo ipitla switch up the flow no ke change ma gear ke nya kolo ya se starte ka kia sampagala prente modimo a re fega o tshwana wa mpona ke zamo zula ka talente the mic is my drug and I always relapse ke fitlha ko ona ke vente focused on myself I'm tryna stack up ke sharp sampotsa ka daikent I ain't tryna end up like an ice boy don't play with me chale go find toys one thing that I know gore life ke choice ka wa bona ba ipotsa ke tshwile ka wa bona ba ipotsa go give up a tseni studio hit di tswile ka mo music o tsewa bo serious yeah. Jwaka ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo wa re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa sete wa bone sokola bo rato bo pile ke bone ba ipotse re ka palwa ke khone. Jwaka ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo wa re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa sete wa bone sokola bo rato bo pile ke bone ba ipotse re ka palwa ke khone. I told my father that I'm not gonna lose to give up this one then I'm gonna refuse to do get a real like I felt all a lesson I get to that guy life is the same mistake and I see repeat it twice I get to move away is it pelo ga ba robile thata ba tsere advantage ar ke motho mo nice ba butse ka wena ba botse net bona ba ya ke ba tshelele spice if nga tshwara both at the same time then why tshwanetse ke tlo choose my side one thing I will never forget to remember is for your dreams you gotta fight it doesn't matter what is wrong or right what's right or wrong at the end of the day gore wrong ke right once war I guess ke life you promise my fam go ba bugela flight we fly together ka time ka mkhokeleng ya soreke pride ka wa bona ba ipotsa ke tshwile ka wa bona ba ipotsa go give up ane ke vile maroso ke wile and this time ana mothotlo ntja ntjaka ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo a re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa side ba bone sokola bo rato go pile ke bone ba ipotsa re ka palwa ke khone. Njwaka ke ketlo lo pusha music o sanjaja wa itsa re tswane modimo a re fega o tswana bo botle mo lefatseng ona le di plane for on there's no need a run tshwenye ka bong batla tlisa side ba bone sokola bo rato go pile ke bone ba ipotsa re ka palwa ke khone.